Chineke nkusu ndị agha, yee kwu okwu si ọnụ ụbọchị okike ọka dị. Jehova nkusu ndị agha, yee kwu okwu ọ si n'ụbọchị okike ọka dị.
Jesus is here. Look at that brother. Look.